arrest the show.
I'm really mad, Ash, who are the father you disclaim. Yes, yes, for the header, Ash, commander, try to be better. You say, my future, we had no maker, we gonna be cheaper. If you persist, that's your tender, like my man. I should never be any harder, don't lose hope. I'll be there, till to the end, Ash, you quit. I promise it easy. Suna, suna, kwe, akanyama. Ana, seka, yana, kaya. Kati, kame, se, uchipo. Kati, kame, se, uchipo. Suna, suna, kwe, akanyama. Ana, seka, yana, kaya. Kati, kame, se, uchipo. Kati, kame, se, uchipo. Onjigiriza, boy, onjigiriza. Sama nyabino, basho, linjigiriza. Tukuba mawanga, fire, kufaya. Bajibali gamba, mubiali, wakubashu. Kubanza na wenga tufuka bitya, boy bili babitya.
Nifunye challenge mburi geni. Subizo kuba wato kana kukende. Life is a bet, believe in it bet.
One day to fire, luli baluti. Babidi zena we, tukube marini za uo. Suna suna kwe akanyama. Anaseka mnyana akalia. Kabika mese mchipo. Kabika mese mchipo. Suna suna kwe akanyama. Anaseka mnyana akalia. Anyway, Asho mutakufu, tute za matu. Tukube jiwapu, manji mbubutufu. Banji bali tafu, bagala kulia mese chokanga chichamu. Everest, tute kungoma boy vyali vya kuba. Kale na kora wa siri wa kuba, ukuba kulu tusa. Tukube jituza, tetwakala kufunza. Soka za kufunza, tuline mukunja. Anti, anti, tule nevaluza. Anti, suna suna kwe akanyama. Anaseka mnyana kalia. Kati kame se mchipo. Kati kame se mchipo.